Victor Wilson, Rotana Records.
It's a Rotana production.
Ya wayo mwana wele kuba mazima nobulamu. Mamukiriza lemo kubula na ebale nobulamu. Ya wayo mwana wele kuba mazima nobulamu. Mamukiriza lemo kubula na ebale nobulamu. Oweli mwatemye kuwabiri kineno kibuzano okumwiva omugagga natali kimuzingira musigwanga kuzingwa konsiri gavumenti yetuba tukabira naye buli omukululo omukulu omuto omulutalo ng'ofuba oyitewo ne waba maama obino tebimukwatako tebimukwatako buli omu bwana munigina tetweyambako nze kyendaba katonda ye namba moja bro zuku katusumagira va mutulo werwaniko yawayo mwana wele kuba mazima nobulamu mamukiriza lemo kubula naye abe nobulamu yawayo mwana wele kuba mazima nobulamu mamukiriza lemo kubula naye abe nobulamu kiganye wawo kwamidde wakati mulugendo kiganye ebyokuzimbagalwa ddaga kambwe bulijjo gakubuza otulo enensi okumalako wonna oyina kubanga olina kulembera ebyagaana emabega mu maso mu makati solution watula waliwo alina byonna ng'ataayagaliza talina mutima gwafuna wakatonda talemangako walwanawo mu bwentalo zoshiwa okuwangula ndaba ebintu ebyagaana nga naye waliye mu maaso biyinzika katebyensigamba nno ogende noono watali kulimba yasinga ebyawongo tewali kimusiye talemwangako mu yeshuwa dinu debaide kugenda mu maaso biki ebikumazeko emirembe bimukwase katonda w'amawanga eva yabeera ne ango yalina ango yewakubira abalabe bo talimba talinganze oba gwe abazaali b'omukazi biki ebikusobeddeye bimukwase oyagaba emirembe yawaayo omwana weere kuba mazima no.